ገሬ ምርገ ደለናማ ከሰደርካ ዱንያ አምነስቲ ኢንተርናሽናል ኢትዮጵያን ሰበብየት ከሰት ጉዳተይ ለሚወኖ ሮሞ ሞቱማ ሞርሚተን ሰበባ ጀዱን ኢትጥየፈቴ ሃለ ገርመዴ ገራላፊናን ቀምነን ደራራረት ጌጌ ሳጅራ ጀራ ገባሳ አራዋረባሴን ኦሮሞ ተው ቆቆፋፍ ደራራ ፍራርስኩን ነረት ጌጌ ፈመ መተድሬ ጀዱን ከመጠንሰሜ ገባሳን አምነስቲ ኢንተርናሽናል ሃራንኩን ለሚወን ሰብ ኦሮሞ ኩመሄዱ ትለካውመን አጀጀ ሴራቲ አለይደሙ ሂመና ሴራ አላ ዩካንሞ ሴራመዴ መነዳቱርሲ ሰሙ ሁምናን ቡተመኒ ደበምሲ ሰሙ ደራራ ደደቤ ጌጌ ፈሙ አጀቻ ሁምኖተ ሞቱማፍ ሳጥለመኒ ጅረንጀዳ ዱገበይንሰ ነሞተ ዲበለማውሊ ወሊትቀቡሳሌ ዱበተጅራ ቆረቱ ምርገጠልነ ማገመቲ ከታደ ክሌር በስተን ዋይ ገባሳ ከናሶፍሲ ሱዳን ጃለነን አከርማገዲት ኤሲቲ
ገባሳ ከነካኒላሌን አምነስቲ ኢንተርናሽናል ከሰት ቆረቱ ዋይ ኢትዮጵያ ከታን ክሌር በስተን አከጀደኒት
many brutal tactics that the Ethiopian government has used to suppress even suggestions of dissent in the Oromia region
malagara jabina kamotumman Ethiopia Oromia ukamsu fitin gargaram lafakenye kunis kumanta motan kallakaman himata turattin esini hidake sotursu dararu dabamsisu seran alla ajesu ofkesa qabajedan lakofso romota hidake sajirani kanilalen
at least 5000 people being arrested between 2011 and 2014
yotikate oromonni kumashan barakumala maaf kudatokko fi barakumala maaf kudafur gidduti damani jiru isan kun karana ga yadasani wanibsani fakkasumas ilalcha siyasa qaban shakkametu motumma mormunis rakko kabirati jedan kannena mandura motumma Ethiopia hidature egagaddi famani bod biyoti ollaatti kanneen baqatan akkasumas biyya keessa kanneen jiranii wajjin gaaffiif deebii gaggeessaniin kana hubachuu isaanii beeksisanii jiru. Hidhaan Oromoota irratti gaggeeffamu kun immoo jedhu qorattuun Amnesty International Claire Beston.
Teachers and students, farmers, medical professionals, business people, government employees even.
Barsiisota, barattoota, qonnaan bultoota, ogeessota eegumsa fayyaa, namoota daldala irratti bobba'an, hojjetoonni mootummaa illeetu nafin, shakkiin mootummaa hin deeggaran jedhanii hidhuu jedhan dararaan irra ga'us reebicha elektiriikiin gubu sibiila ho'isanii gubu laastika baqsanii irratti coobsuu fi gudeeduu kan of keessaa qabu ta'u amnastiin beeksisee jira. Fakkeenyaaf jedhan qonnaan bulaan waa'ee xaa'oo gaaffii dhiyeessuuf hiriiran hidhamanii hojjetaa waajjira qonnaa gaaffii qonnaan bultootaa kana gabaasees ni hidhamee jedhu Claire Beston. Kanneen karaa nagaan hiriiran miseensonni paartilee mormituu kanneen ta'an akkasumas oromoonni aadaa isaanii calaqqisanitu nafin hidhamaa akka jiran dubbataniiru. Namoonni waa'ee fira isaanii eessa buuteensaa dhabamee yoo gaafatan ni hidhu firoottan nama shakkiin hidhames ni hidhamuu ka jedhan qorattuun amnasti himati tokkotu irratti hin dhiyaatinis baatileef yookaan waggootaaf hidhamuu jedhaniiru. Mootummaan Itoophiyaa oromoota dhugumatti isa mormanis ta'e nama mormu jedhee shakkusi hidhuu itti fufeeraa ka jedhan Claire Beston gara jabinni saasisuu kanneessaadhaa jedhu mooraa waraanaa keessatti nama hidhuun seera addunyaa cabsuudha jedhanii dubartoonnidhaa keessatti yookaan immoo mana ofii keessatti humnaan gudeedamanii akkasumas ulfaa'an ni jiruu jedhu mootummaan Itoophiyaa waa'ee gabaasa kanaa maal akka jedhe gaafatamanii.
The Ethiopian government has time and again showed that it's not willing to acknowledge that these violations are even happening.
Mootummaan Itoophiyaa irra deddeebi'ee kun raawwatamuu isaa haalaa jira sila dhaggeeffatee irratti tarkaanfii fudhachuu qaba ture jedhan. Kanaaf jecha amnastiin battalumatti gareeleen mirga dhala namaaf falman kan addunyaa tokkummaan mootummoota koomishinni Afrikaa kan waa'ee mirga dhala namaa qorannaa walaba ta'e dhiittaa mirga namoomaa Oromiyaa keessatti akkasumas Itoophiyaa iddoo biraa keessatti dhaqqabe qorachuu qabu jenne gaafannee jedhu Claire Beston. Dhaggeeffattoota keenya gabaasa kana guutummaa isaa Jimaata Fuullee keenya fudhannee dhiyaanna.
Nama barri miite isa qobaa deemu kan qobaa gungumu kan qobaa gungumu waa'ee isaa dubbachuuf otoo himuu ka'eessi dubbatameen dhumu dubbatameen dhumu dubbii dhiise mixii wal qabatte laga ceetu laale laale deeme waa'ee isaa wallaale laale laale deme wae sa wallale
nama barri mite isa ko ba demu kan ko ba gumu kan ko ba gumu wae sa du pachu ozo himu ga es du patame numu du patame numu rupi dise niti wal ka batte lagate tu lale lale deme wae sa wallale lale lale
ama binen sankabu kulen chile dale dale boda kotto le dala til mabatin umbane kenya kuni yu falai akka ijafa dami halalati wallen sang tikani senada gate managuma walge sang timanaguma tamale managuma tamale managuma nunge sinara punda dandresa tar punda dandresai tokko horde gadda ba tikambu kise darpa takanis mana mamma kan tikanis ugaf maratai oto kan qote jiru kan hamu famtu karang tikarini ko sadabe abjote abju darang tikaradimnu wallale karadimnu wallale te gaenyu nu fi mati wallale dubbi barati wallale dubbi barai
nama barri mite isa ko ba dem